Shetani lazizi mpenzi yo kitu ya kwangu swape mandezi lazizi mpenzi usiwaamini wengine wezi
kama
Masela mafi wanachokoza wadudu Wanajitia panya kushika paka sharubu Kamata wadada wezi Wanaiba penzu wa wenzao Wanawaroga Pako na kwa wakwao
Mwane tu vipi Pau ujakuwa Ukila kijiti Jicho unarembua
Lazizi mpenzi Yo kitu ya kwangu swape mandezi Lazizi mpenzi Usiwaamini wengi
Come out.